Yo. This is Africa, Africa. So what you know about African hip hop? This is for the listener. AfricanHipHop.com. So y'all listen to that. Check that site out. Don't stop.
Come to us, come see me, brother.
Our motherland.
But come to us, come see me, brother.
Africa's in the house.
Africa. This is for the listener.
Yeah, what up, Africa? This M1 right here, M.A. Uno, the people's advocate. Nah, I mean, holding it down with my partner.
Jumbo, what it do? Stick man.
Nah, I mean, dead prayers for life, nigga. And we doing this for African Hip Hop Radio. All day, every day.
You are live in the mix with DJ Donna.
Me and my friends sit down, we relate to you. Say make we gather people come jubilate to you. Cause my success I did try celebrate to you. You see, you can't afford to come late to you. Cause my gate will be closed by 80 you. And if you come so quick and cooperate to you, girls them yappa, you can start to relate to you, late to you. And if you want to chocolate to Holy Hendrix already done circulate to potato. But if you feel intoxicated, sit down in your place and start to meditate. Meanwhile, nobody fighting in this place. You cause if you do, you go enter. Case you. All my kind of shots, I can start to dictate. Oh. You love yourself, give yourself any straight. Oh. They're full of smoke, yo. All the boys where they dance, them they toast, yo. Even all the girls on high, but I'm composed, yo. Bend your waist and take it slow. Dance to the beat as BG, I know just the flow. This not my time, make I spend my dough. Even if I like, I go smoke, go. You never hear this on your radio. Empty to bass, go love to play all of my video. All of I go sell, I go carry all my money, go. Ghana must go, make you must full of oh. University, them, they shout BG, I know. Polytechnics, them, they all are BG, I know. Find Vigiano, American, Jamaican, low. Body good, it blow like fire. Shayo, good, it flow like water. Anything you want, make on the order. Cause I got everything to make you surrender. Oh, go, fit in, bite to make all my party. Make on the Shayo. Shayo, on the road, everybody, they could have all of them. Shayo. Oh, go, fit in, bite to make all my party. Make on the Shayo.
Peace, what's up? This is Ladybug.
What's going on? This is Butterfly. Yo, what's up? This is Doodlebug from the Dual Planets, and we chilling on AfricanHipHopRadio.com. Peace.
Yeah, hey, Mambo Vipis, VQ here, the most dangerous MC on the planet. Go shit, don't. Just see the tragedy, my shit hitting the flows. Just from Timonia. And y'all listen to the African Hip Hop Radio.com.
Yes, they've been waiting on this one. It's about time.
Yeah.
nikikumbuka Pamela niliyemjua sasa yeye huwa eleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shuleni tulikuwa kwa siyu, mpaka wakati tulimaliza shule ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya nimjue Mungu juni yeye alinihubiria, mara yeye akaanza kuwaka kanisani akapotea. Sasa yeye huwa nalewa mtaroni pia nalala, polisi wamemshika pia wao hata wamechoka. Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela, tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Tulimjua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu I'm speaking to Pamela.
I remember we used to go to church with that girl
the one I knew.
Nakumbuka akisema ndoto zake,
that girl
the one I knew. Nini tena maisha hivi hivi,
the one I knew.
Nini tena kulewa hivi hivi,
the one I knew.
I remember we used to go to church with that girl
the one I knew.
Nakumbuka akisema ndoto zake,
that girl the one I knew.
Nini tena maisha hivi hivi,
the one I knew.
Nini tena kulewa hivi hivi,
the one I knew.
Pamela,
the one I knew.
Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda, ni nini kilichokufanya
game yani vile na power kikugazia kwa moon we in the star. akikuja kushtuka uko very far. Kumbuka hii umeambiwa na ukomko, kwa nyumba yako ndani tuwa wendo sonko. Kwa hivyo kiambua upunguze redio, ambia zirani yako toa panze masikio. Na tudoko fikire kwa kia usio, tunakatika saiza wanyama zile ziko. Tunanza na kuku, tunamazia na mosquito. Wache kubambe na upunguze mawazo, jalishika umesota, jalishika uko nazo. Furahia maisha, weka shida zako kano. Yeah. Furahia maisha, furahia maisha,
furahia.
Kizani kuna bash mi nafanya. Hii bash watu wawili peke ndio tunajuana. 30% walikuja kuchinjiana, 70% wote ni maget crash. Na waundi ya ujita hivu laina nyama. Jama uku waliko na ndio nabonga sana. Ukitoka kwako sunge kuja kumemanga. Bashi kianza kuna mtu natupa luga, sikianza kushika vile watu wanakunywa tupa. Kila kona iko busy vile watu wamezikunja. Tulingia peke yako matoka mkio wawili. Kamulingia wawili upeki mandazi mandazi. Hapa utarusha tuta ato kwa baridi. Staki maswali fani tuwe ni mkabila gani. Kauna ukabila nyondo keme ni mtiazi. Furahia maisha staki kujume toka wapi.
What's my name?
DJ Donna.
Where can you find me?
DJDonna.com.
Yes, indeed. This is KRS-One for AfricanHipHop.com. The real hip-hop is over here.
Yeah.
mama, you done make me fall in love. You done make me fall in love.
Naona nanifaa, nakaribia basi, niaje mami. Nimekuona kwa umbali umenijaz mami. Nauliza kuna vile uta dance nami. Njoo nami kwenye flow tukatike mami. Ai, hey, wacha niseme tu. Dema lidai, makwapa yananuka. Hataki cheza nami, eti breath inadupa. Kanipa ko, na kujikata, nikawanda. Kwani nini, wasichana kwani wanataka nini. Unaringa kila mara kujidai.
Tonight. mood to drop some hits right about now.
You are live in the mix with DJ Donna.
Nakuvumilia, nakuvumilia, nabaki tunalia, wengine wa kanyagi mwenzio.
Stare yangu mimi ni kwenda club kila weekend. Uwa sipendi kulala ikifika weekend. Na kama pesa sina tazuga na umwa. Siwezi sema baba ruhusa menyima.
Kwenye siku nzuri lioje kupai kwa nini ngoje. Hivo ndivyo livo kwa watu wenye furahi basavyo. Simsa vivo kwa wingi mziki uwe mnene. Na flani akipata bari na ya msms mwingine.
Tukatirushi kidogo.
Haibu iweke pembeni ustarabu uombe samani. Peleka chupa mdomoni usinywe kwa nini. Kama bado kwa masomoni na una pesa mfukoni. Bora turudi nyumbani.
Nyokaraba kidogo.
Simanishi we komba lakini kumbuke mida ya polisi wa makamba. Maliza tuagize nyingine tupige bunda. Tuenze tu viwanja washikaji long time walisha kwenda.
Tukacheze kidogo.
Tuenze tu sifunge black kama sister dua kweri. Move your body like a snake ma. Devoto chavocheza kuna take kushanga. So don't stop till you get enough.
Cheza kidogo.
Na mitungi kama kawaida lakini msifanye so. Ni burudani so kifani.
Kama unaweza hani nishike begani. Kama umechoka basi lala kitandani. Ndani ya pamba nyepesi. Kila dem nikimcheke ana mini skate. Oh yeah. Wafugu fugu tumetinga gangwe gear. Yani kama vipi nyuka bamba. Ili uwe freshi utoke romba. Manuka toya nuke ili nasi tutuke. Shati la ketai hapa kuna shai. Kimwana vimwana walembo jichana. Sisi tungae kwa pamba nyepesi. Tutoke smart tuende na wakati. Diatie, diatie. JB Inspector, fugu fugu kucha. Watani linke mie na nalisha. Naluka pari, pembe ni vinywaji. Naluka pari, pembe ni vinywaji. Tila tararara. Ukinywa unalara.
Baka Mombasa, zungusha viuno kama fan. Wale mwote, wale mwote, zungusha viuno kama fan. Uganda, Kampala, zungusha viuno kama fan.
Ogao, some people them think take it is an abbreviatory phrase. The big shots are taking over.
Ladies and gentlemen, I'll introduce you to the biggest. Biggest remix of the decade. This is the Big Shot
level, bigger level, big shot. Kipata na dada na kaga turada. That's a big shot. Na pepa karaba, ushashi karada. That's a big deal. Kijana na swaga, na bado na swaga. That's a big shot. Kipenda ka life, chana na mawifi. That's a big deal. I'm too genge for my life. I'm too genge for my life. I'm too genge for my life.
Do I say love than a dummy a kijade? A big shot, so confident. That's why they call me the president. A big shot, making dividends. Never took a loss and it's evident. A big shot, your boy Prezo. Nanyo Timojua, I'm too sexy for my haters. Wait, bye bye, I'ma see you later. Too sexy for some sleeves. It's a BD2, checking my tattoos. Too sexy for this car. Too fly for the media. Yes, I'm a superstar, man. I'm too sexy for this world. Cause I'm a big shot. Yes, I'm a big man. Check out the remix, baby. It's big time. And I'm a big shot. Yes, I'm a big man. Check out the remix, baby. It's big time.
I'm hanging with the big deal. You're hanging with the big deal.
Meaning that I'm gonna dig. Of course my toy's notorious, so AKA I'm
mambo vipi, SQ here, the most dangerous MC on the planet, Gosha the Don, Jesse the Tajiri, Mashahidi na Flows, Jesha la Mtu Moja, and y'all listen to the African Hip Hop Radio.com.
Yes indeed, this is KRS-One for AfricanHipHop.com, the real hip hop is over here.
Yeah. Karena